Get free music on mdundo.com.
It's time for Mothers and Music, baby.
MJ Records.
Yeah. That's a chop.
Sijui nini nikupatie. Unanipenda sana mie. Kwa nini unihurumie? Nimekosea vingi mie. Najua napotoka mbele naona giza, hata nikiondoka malaika unawagiza.
Baba asante, Baba asante.
Ndoa wasiwasi shida zangu aibu yangu liye juu. Ukaniongoza ukanibeba ukanipa na faraja. Ni wewe tu, ni wewe Baba, ni wewe tu.
Shabiki mkubwa kazi yako Mungu.
Ni wewe Baba.
Ni shabiki mkubwa kazi yako Mungu.
Ni wewe.